yebo. Ubaba kuphela okwazi ukujabulisa umntwana amagama amabili. Athi kuye wemntana usebenzile. Uyena kuphela okwazi ukuzigqaja iqine ngabantwana abaningi. Athi kubo uyazi ngimthanda ngokufana. Hey, apha yikweletu ba aphela umashonisa. Ebuka abantwana yeyefuna ukubafundisa. Oh, ayikho indoda eyofana nobaba.
Show me now, it's all you need to know.